VOA. Kadimaman dorgommi presidentumma ka party demokrati Joe Biden ka presidentumma United States sanin jifachisu sagale electoral vote yukan ka gurmu bakkabota ibala maftor ba tamagutu tenat yata jiranitti garen dula filanno president Donald Trump immo akkata la kopsa sagale kutale wal dorgommin ciman ke satti gegge samirratti mannale seran e sajiran kutale wal dorgommin ciman ke satti gegge same ke sato kokatate Pennsylvania ke satti deggertoni Trump magala Philadelphia akkata la kopsa sagale balale fachun hirira mormi bani turan.
I've seen the pictures on TV of
Philadelphia ke satti sura namota gugge afanif qome Biden uffatani buufata filannotti sagale lakkani television irratti argeen jiraajira irirtota sana keessaa tokko katae Edward Young.
Can you say there's an arbitrary time to stop counting votes?
Waan murti qabu tokko male yeroon itti sagale lakkaa'uudhaaf dujjira najettu kun loogiidhaan moggaatti qooduudha kan jettummo deggertuu Biden Liza Haveri. President Trump chaala gara sagale electoral vote yokan sagale gulmu bakkabota filattota presidenti ibbala maf torbata maguuttachu tiyatan kadimaman party demokrati Joe Biden akkato fittaman tagarsi sun akkumman tasgabbau gafatan.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience.
Demokrasin yero tokko tokko burcamada yero tokko tokko tikko sabarbaachisa garu sirna motumma kenya addunyan kan ittinafun waggoota 240 oliif obsa sana badhaafamne jirraajiran Biden. Gama biraatiin Trump ragaa qabatama malee gochaa sagalee waliin dha'u ukkaamsu sagalee hatuu yaaluutiin dimokiraatota mataa jiran. Yoo sagalee seera qabeessa lakkoofte akka salphaattan hin jifadha. Yoo sagalee seera qabeessan ta'in lakkoofte immoo filannoo kana nu jalaa hatuu yaaluu danda'u jedhan Pirezidaant Trump. Yeroo sagaleen lakkaawamaa jiru kanatti waliin dhayinsi geggeessame jedhame jiraachuu isaatiif ragaan jiru baay'ee xiqqoodha. Ta'us gurmuun duula filannoo Trump bayii filannoo kana dura dhaabbachuuf kutaalee wal dorgommiin cimaan itti geggeessame akka Joorjiyaa, Michigaaniif Pennsylvaniyaa keessatti lakkoofsa sagalee geggeessame seeraan himachuu dabalatee hojiiwwan himannaa seeraa hojjechuutti jira.